Oh my love, yakuthanda baby. Woze duze bami, mfuna ukukutshela into. You are the one, ngiyenayethe kuthende ndimukhethe ofuna. My darling, was it usondele ikubonisa uthando luseze enhliziyweni zami. Woza baby, ungangesabi, bambi isandla sami ngikuphathe kahle. Lolu thando lwami luyiqiniso, true love baby. Akukho okunye engikufunayo, infinity love kuze kube phaka. She and my baby, my darling, my love. Tando lunga bamandi kanje wangene empilweni yami washintsha yonke into uma nginawe ngizizwa ngisekhaya noma kunabantu abaningi ngizizwa ngedwa wena uphethe inhliziyo yami wena uphethe umphefumulo wami baby nawe ngizizwa ngiphelele uma kusasa kufika lezi vunguvungu ngizobe ngikhona. My darling, my love. Eating okay to wear. Eating okay to wear. Talang Sandase, Lumon Tonjan. Lumon Tonjan. Manches singing, I want to have you, my love. I love you. I need you. Forever, baby, me and you.
My darling,
Yak Sanda, my love. Ungani wami omkhulu umhlaba wami wonke.
Tutu my darling,
angisoze ngakushiya. Mimi bini ngasiphonsa kuphi, I'll always be right beside you. Elinye ilanga uzoba ngina nawe, singe phambi kwabantu sithayidu. Ngizobheka emehlweni, ibambe isandla sakho. Ngithi kuwe,
yes baby I do.
I do, I do, I do.
Now uzothi,
yes I do. Ngizobuza, uzongishada yini dudu wami.
Bese uthi,
yes I will marry you. Ngizothanda impilo yami yonke, ngizophila enhliziyweni yami. Noma ilanga lishona, uthanda lwami kuwe alusoze lwaphela.
My darling,
wena uluthando lwami, umngani wami, umuntu wami, you are my everything.
My darling,
ngiyakuthanda ngenhliziyo yonke, dake ngathi
kuze kuwe sekwimyeni tudu wami. My darling, my best friend.